Lukka sura didi, aya chapande didi e didi, yaki chapande tati e jewe tati. Lumiari Yesu uro cheningo. Gada balle lota ki mappe hengi, no annabi Musa wi nder attawra ben gada to bendangi. Yusufu e Mariama, jari Yesu urchalima, Yesu jomirao. No dun windira nder attawra, komo e gorko afu, jomirao jeimo. Be chakkani Alla, no dun windira nder attawra, polo ndidoi. Ko bota tabaro indidoi e charengel e wodi goddo neddo der urshalima biyetedo saminu adilijo kulo Alla o habi o yi agarol almasihu gam hisna himbe israila ruhu Alla e wondi e mako hollimo o mayata na o yi almasihu jomirawo ruhu Alla yarimo der wuro cheningo sei maryama e isufu ngaddi yesu der wuro ngon gam wadankimo ko attawrawi Saminu jabi bingel ngel der jude mudum. Den manti Alla, wii, ya jomirao, ahebini alkawal maada. Joni alu machudo maada dilla jam, gam gite angi kisno mo liloida. Mo chiriyanida lengi fu, o wartai po jaingul. O hollai lengi duniaru lawal maada. O wada yimbe maada yaudan kwe enkeba mongu. Nyako bingel ngele e madujo magel, bekaidini yako dumwi do magel. Sei saminu barki dinibe. Den owi Mariama madujo Yesu. Bingel ngel. Wartai datal yanuki dutbe. E umma ki dutbe nder leidi Israila. Ngel wartai anditirdum daga Alla. Dum yimbe dutbe nganyata. Bito o. Wangina inyumoji yimbe chudidi. Anma. Bernde maada nawa ebo kafa itufindi. Don ma e wodi anna bijo debbo bietedo hannatu. Bifa Anuel. Iwaido daga lenyo la ashiru. Debbo on onayejo, ojodo dake e gorko mako dubi jowe didi, den gorko on mai, gada goriko mai, ojodi oteaka, ha dubi mako ngadi chapande jowe tati enai, konde emo yaha uroche ningo, emo maunina Alla, emo sumo, emo wada doare jemma enyalauma, e charengel, owaro ito mappe, oyeti Alla, oyaito kabube yuki charelko Alla rim inta urishalima, ohokibe habaru do magel. Ayaje de janguden do e de meta do no Yusufu e Mariama hebbini ko dum e ko dum wi der attawra do lotaaki gada daingol e ko attawra wi do ko dum wadanta biddo gorko afu don ma en nani habar goddo adilijo nayejo biyetedo saminu e ko wi do annabi Isa e goddo debbo annabijo biyetedo Hannatu bandirabe am ha tokkito den sese sese nanen ko ayaje de e kitinta Aya chapande didi e didi, yaki chapande didi e naiwi. Gada balle lota ki mappe hengi, no annabi Musa wi nder attawra ben gada to bendangi. Yusufu e Mariama, jari Yesu urchalima, Yesu jomirao. No dun windira nder attawra, komo e gorko afu, jomirao jeimo. Be chakkani Alla, no dun windira nder attawra. Polo ndidoi, kopo tattabaroho ndidoi. Doe ennani. Gada Mariama timmini balle lota mudum dan daingol. Bunonno Alla jomirao wi nder attawra. Wiki to debbo danyi. Loto to balle arba inye goo. Nden donma. To debbo danyi biddo gorko afu. Jomirao jeimo. Gam nondun yara ima uro cheningo. Gam dum hokkamo jomirao. Bunonno Alla jomirao tabbitini nder attawra dum annabi Musa. Nder deftere kude lewi yankwe in. Sura sappo edidi. Gam non ennani do. Yusufu e Mariama, ngadi fuko Alla jomirao wi nder attawra. Be chakkani jomirao polo ndidoi, etatabaroho ndidoi. Bunonno Alla jomirao wi nder attawra. Tuneto wala karori, seheba polo ndidoi, kota tabaroho ndidoi. Sakkana jomirao, gam yafu ya hakke mudum. Gam nondo etabiti nanain, Yusufu en gala karori. Gam non be chakki polo ndidoi, kota tabaroho ndidoi. Bunonno Alla jomirao wi nder attawra. Aya chapande didi e jowi, yaki chapande tati e tati wii. E charengil, e wodi goddo neddo der urshalima biyetedo saminu. Adilijo, kulo Alla. O habi o yi agarol almasihu gam hisna himbe Israila. Ruhu Alla e wondi e mako, hollimo o mayata, na o yi almasihu jomirao. Ruhu Alla yarimo der uro cheningo, se Mariama e Yusufu, ngaddi Yesu der uro ngon. Gam wadankimo ko attawra wi'i. Saminu jabi bingel ngel der jude mudum. nden manti Allah wi'i, yaa joomiraawo, a hebbini alkawal maaɗa, jooni alu maccuɗo maaɗa dilla jam, ngam gite an gi'i kisnoomo liloyɗa, mo ciryaniiɗa leŋi fuu, o wartay bo jayngol, o hollay leŋi duuniyaaru laawol maaɗa, o waɗay yimɓe maaɗa yahudan ko en keɓa mangu, nyaako ɓinngel ngel e maduujo maagel, ɓe kayɗini e ko ɗum wi'i dow maagel. Ɗo en nani nder Urshalima, e carel ngel e woodi goɗɗo aadiliijo bi'eteeɗo Saminu, nayeejo, mo Allah joomiraawo tabbitinani o maayata sey to o yi'i annabi Iisa kisnoowo. En nani ɗo carel ko Yusufu e Mariyama njaari annabi Iisa nder wuro ceniingo, seyraa Saminu maa waroyi nder wuro ceniingo ngon, nde o yi'i keccel ngel waato annabi Iisa, sey o jaɓi ngel, o wi'i, yaa joomiraawo, a hebbini alkawal maaɗa, jooni alu maccuɗo maaɗa dilla jam, ngam gite an gi'i kisnoomo liloyɗa, mo ciryaniiɗa leŋi fuu, o wartay bo jayngol, o hollay leŋi duuniyaaru laawol maaɗa. Ɗo en nani Saminu e yetta Allah, e manta mo, ngam Allah joomiraawo hebbini alkawal muuɗum ngal o waɗi daga konduɗe annabo'en wiiki, o liloyi annabi Iisa kisnoo ɓii Aadama daga hakke. Ɗum maa Saminu e wi'a o alama o maaya jam, ngam Allah joomiraawo hebbini alkawal muuɗum ngal o waɗani Saminu wiiki o maayata sey to o yi'i annabi Iisa kisnoomo o liloyta. Aaya cappanɗe ɗiɗi e joweenayi yaaki cappanɗe tati e ɗiɗi, Saminu wi'i, yaa joomiraawo, a hebbini alkawal maaɗa, jooni alu maccuɗo maaɗa dilla jam, ngam gite an gi'i kisnoomo liloyɗa, mo ciryaniiɗa leŋi fuu, o wartay bo jayngol, o hollay leŋi duuniyaaru laawol maaɗa. Ɗo e tabbitinana en Allah joomiraawo liloyi annabi Iisa ngam hisna ɓii Aadama fuu daga hakke, naa ngam yahudanko en tan no woɓɓe kocciri. Ammaa en nani aayaare nden wi'i ɗo, yaa joomiraawo, a hebbini alkawal maaɗa, jooni alu maccuɗo maaɗa dilla jam, ngam gite an gi'i kisnoomo liloyɗa, mo ciryaniiɗa leŋi fuu, o wartay bo jayngol, o hollay leŋi duuniyaaru laawol maaɗa. Ngam non ɗo e tabbitinana en Allah joomiraawo liloyi annabi Iisa ngam hisnuki ɓii Aadama fuu daga hakke. Allah joomiraawo bo waɗiimo o warti jayngol kollayngol ɓii Aadama fuu laawol Allah. Ko Saminu wi'i dow annabi Iisa ɗum hayɗini Yusufu e Mariyama. Aaya cappanɗe tati e nayi yaaki cappanɗe tati e jowi wi'i, sey Saminu barkiɗini ɓe, nden o wi'i Mariyama maduujo Yeesu, ɓinngel ngel wartay ɗatal yanuki ɗuɗɓe e ummaaki ɗuɗɓe nder leydi Israa'iila, ngel wartay annditirɗum daga Allah ɗum yimɓe ɗuɗɓe nganyata. Ɓiɗɗo o wanginay nyimooji yimɓe cuuɗiiɗi, aan maa ɓernde maaɗa naaway bo kaa fay tufinde. En nanii ɗo gaɗa Saminu barkiɗinii Mariyama e Yusufu, sey o ɗawti metuki dow annabi Iisa, o wi'i, ɓinngel ngel wartay ɗatal yanuki ɗuɗɓe e ummaaki ɗuɗɓe nder leydi Israa'iila, ngel wartay annditirɗum daga Allah ɗum yimɓe ɗuɗɓe nganyata. Ɓiɗɗo o wanginay nyimooji yimɓe cuuɗiiɗi, aan maa ɓernde maaɗa naaway bo kaa fay tufinde. Banndiraaɓe am, ɗume woni ma ana ɗum wiiki annabi Iisa wartay ɗatal yanuki ngam yimɓe ɗuɗɓe e ummaaki yimɓe ɗuɗɓe? Bo non no aayaare nden ɗawti wiiki ɗo, ngel wartay annditirɗum daga Allah ɗum yimɓe ɗuɗɓe nganyata. Ma'ana annabi Iisa an aayaare daga Allah, ammaa yimɓe nganya aayaare nde, naa fuu jaɓi annabi Iisa an kisnoomo Allah liloyi. Hande to e ɗum meta dow annabi Iisa, ɗuɗɓe kocci annabi Iisa an annabiijo Allah tan, ɓe jaɓaayi kanko woni kisnoomo Allah liloyi ngam hisna ɓii Aadama daga hakke e kiita Allah gara e ka nyalde darngal. Kayto ɓe nganyi aayaare nde daga Allah, ngam non ɓe njani. E woodi yimɓe geɓe ɗiɗi, e woodi ganyooɓe annabi Iisa e kooliiɓe mo. Ngam non banndiraawo am an hettindittooɗo, nder nde yeɓre ngonɗa, nder yeɓre kooliiɓe annabi Iisa kisnoomo Allah liloyi, ko nder yeɓre ganyuɓe mo? Aaya cappanɗe tati e jowi wi'i, ɓiɗɗo o wanginay nyumooji yimɓe cuuɗiiɗi. Banndiraawo am, ɗume woni nyumo maaɗa dow annabi Iisa? En nanii ɗo gaɗa Saminu barkiɗinii Mariyama e Yusufu, nden o wi'i Mariyama, aan maa ɓernde maaɗa naaway bo kaa fay tufinde. Aayaare nde e meta dow mayde annabi Iisa dow gaafaangal. Ngam non Maryama yi'ai maide annabi Isa do gafangal bernde mako nawai butufirado kafahi lalle se ko wala dum fi nawdum e mettudum amma non Allah jomirawo siriyori gam hisnuki en daga hakkeji meden e kita mako garai kan yalde darngal aya chapande tati e jeweego yaki chapande tati e jewe tati wi don ma e wodi annabijo debbo biyetedo Hannatu bi Fanuel iwaydo daga lenyol ashiru debbo on onayejo o jodo dake gorko mako dubi jewe didi den gorko on mayi gada goriko mayi o jodi o teaka ha dubi mako gadi chapande jewe tati e nayi konde e mo yaha wuro ceningo e mo maunina Allah e mo sumo e mo wada duare jemma e nyalauma e charingil o waroito mabbe o yetti Allah o yaito kabbe wiki cerel ko Allah rim inta Urshalima o hokkibe habaru do magel bandirabe am ko ekkitittoden daga Hannatu debbo o ko ekkitittoden daga debbo o do en nani Hannatu debbo na yejo o bo annabijo en nani gada dubi jewe didi e tegal gori ko mai Hannatu jodi non o wada e tegal ha dubi chapande jewe tati e nai wato dubi 80 e nai en nani der dubi di fu o hokki hore mako gam mauninki Allah ilawal duare su mayere gam en nani ayare den wido gada gori ko mai o jodi o teaka ha dubi mako gadi chapande jewe tati e nai konde e mo yaha wuro ceningo e mo maunina Allah e mo sumo e mo wada duare jemma e nyalauma do e tabbitina na en Hannatu wartani en misalu boddum gada de gori ko mai o jabai o jodi jonde mere e waduki fi kalludum amma o hokki hore mako e mo maunina Allah e mo wada ko Allah yidi gam non Allah nani beldum mako ha o yi annabi Isa kisno mo liloyi o bo hokki wobbe habaru annabi Isa gam non bandirabe am non ma Allah jomirawo yidi gaden jodo den jonde labnde kulemmo gaden ko yidi ko loden annabi Isa mo liloyi gam hisbiki en daga hakkeji meden e kita Allah gare ka nyalde darngal den kokken wobbe habaru annabi Isa bo nonno nanden Hannatu wadi do gam non emi do Allah jomirawo walla en jodo den jonde labnde yeso mako jonde adilaku gam garten bi barka gadobe ko Allah yidi bo Hannatu e saminu Maryama e Yusufu be nanden habaru mu en do amin.